kuwamponya bali balumya obulamu bwange ne bamenyamenya omutima gwange nga sirina kwenyumiza bizibu byange wagenda nonyiganyiga amapesa gange nenerabira ebizibu byange nabona bali bamenya omutima gwange kunyolo oba nkutijise nkunaze gansuwa oba nkufule muwerobere mukibaya nebitobanga wantereka mucupa nsana kukebera kyobomanya kale natuzania ekyokukwagala watinsomesa gwebera nange tulipanga duniya biroto tubizimbe nga batulaba kigambo lavuka nkuwe kansige nkungule nga byensize omwana maso gandege jana kumuwasembaga makete nalayiro kumutawa kirinfe bozinga mwagala kukumalumbe you be the mother to my baby one day you know I loved you from the first day ekirabuka ndete ukwagala omulungi binyuma awalayi binyuma obulabo kansombe kale ne bwe buziba kutunulira awalayi sitamwa ekirabuka ndete ukwagala omulungi binyuma nkunaze gansuwa oba nkufule muwerobere mukibaya ebitobanga wantereka mucupa nsana kukebera munangero talyano nange sifuna tulo zewotali obulamu bwansobera oba obulungi bote babutunda wano mumaduka naye abayaye bali mumazeyo basti media kutenda bwe walungiwo arafati fefe busi bakutumira osi bakumi mwene linya baliwulira guno mukwano matera kirabuka www.mp3ugandanmusic.com